kwanza mpaka nkalia. Uvumilivu kanshinda, ile ghafla nkaiona njia. Ngekusaka nyamchumba, maswali mengi kauliza, wapi upo lipokwenda. She's the only one for me, akanifanya mikakonda. Siku katupia, kuswa kwanza puzi klabu kaingia. Ile ghafla kasikia, siku sita kumfuta kamwimbia, baby mbona. Minilisha kweleza, yangu tuka moyoni, watakinielewa. Anatia dosari pendo langu, mwenzenu nakonda. Linakosa thamani penzi langu, jamani nakonda. Anatia dosari pendo langu, mwenzenu nakonda. Linakosa thamani penzi langu, jamani nakonda.
Utakinielewa. Kumbuka, kumbuka, ulitesa moyo wangu. Kumbuka, kumbuka, ulumiza moyo wangu. Ni yule yule ulieniumiza, ni yule yule ulienitesa.
Penzi langu, jamani nakonda. Anatia dosari pendo langu, mwenzenu nakonda. Linakosa thamani penzi langu, jamani nakonda.
Utulie, nimepata wangu. We utulie, nile bata zangu. We utulie, mama mama mama. Utulie, mama 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 mama.
Kidi, VNC. Shout out to my brothers.